akatunda konkalese nange kankwebaze ebirungi byonkoledde okuva mbuto bwange wakumira obuzito bwange emyezi mwenda kalato basimula bakwenkana taliyo ekisumuluzo ky'obulamu ye maama ye katonda okunsi ne bw'oliragawa tolimufuna singaoyo maama kuzaala aliwa mamya kusinga simulaba omuzadde omulungi nga ggwe ze simulaba aliwa mamya kusinga simulaba omuzadde omulungi nga ggwe ze simulaba siryerabira kaseera wenalwala luli ku kitanda mami wabeerawo n'ombudaabuda awo ku kitanda you need an AC you need a sofa set you deserve more blessings African mama ekisumuluzo ky'obulamu ye maama ye katonda okunsi ne bw'oliragawa tolimufuna singaoyo maama kuzaala aliwa mamya kusinga simulaba omuzadde omulungi nga ggwe ze simulaba aliwa mamya kusinga simulaba omuzadde omulungi nga ggwe ze simulaba inda bensen wanaza obukko kabina nontereza eyo mukiro nakaba nnyo n'obulutulo kyokokeera nnyo tuta nonteerako mami watoba nnyo aha you're my African woman you're African mama you're African woman you're African mama aliwa mamya kusinga simulaba omuzadde omulungi nga ggwe